MK Music Promo
DJ Ben Music. Last time I chalo. What's up? Put them a beat before I eat. It's after eat, killing beats. After beats, you pop up and I assist those kids. Nga booster if too much power. Kuwanchinga maani kangani wazawa. Busy trying at work and chide day. But it's a kupanga my chila day. Ama lapa nangu waleve pana yawa. Inekuwe payawa. My face monga na polo picha. Aisha kuploesa nyimbo no feature. Malusi muntu wanga si yanga. But if we na fefe ni fintu vanga. Mafuna juicy we give. Sikolo kupanga chongo ngaleto ya wula sikini. Bali pentra maboy sinse. Kantineka patingata ni kuwapendeka. Kupaya lapa futi no shika. Ika ndavya ise bifu kushinka. Sini kuilika ni mutu wa ostrich. Kuplaya makelo pa ni modrich. Maite konga na monga kama na mpuno po. Umfele mwea lili la kuno uno. Yefi wati wafinanga ni simenti. Kuna miwa na kafa menti. Sunga ni pese neka monga maspoko. Toko kuchosa strong foco. Ati this girl cheating on you. Matiple kini ya tungati wa manu. Leka commenting a Mr. Pini. Feature Pini woi ifopanga masini. Tetu nyanchilile nengo munga. Bixi kuno siburu muka. Leka nijeko malapa. I gang ikaleba fuile back you again. No feature maiti. Tivale tela ya konga na woi ni track and trailer. Fumu ndise monga Madrid kuiwe. For now my music is going fine. Yo, Nishi, wama kubisa. Disa woi nikalipe kuvipisa. Amutenjela siwe na spiti. Mate wafuisa. Gani bifu woi nikaletwa puisha. Nalipisha sana monga maofosi. Wafana wakula mitu na mabig nosi. Kamkrosi zangwa na mari ublosi. Zanga telele chondosi judo pa mkosi. Silo trosi everybody nosi. Lead kumukosi wapik ningosi. Ninapita kutela woi kurap kosi. Sunsunja inyama kompiti posi. Laba wako akati kumanya. Mwaiche siwa ya ipa sungila tucha pe misozi. Muni pela mumatozi. That's why zatu zili la abati zavo. Sikari zi. Wakai wasimpela mongani wakari pati ni masozi. Nga sefa sefa mwacha gasi too much ozi. Ama kembo kembo wale ufa malepo. Kamba kalepo seka fene njebele kefyo. Tompine alisa nini nshirishani. Ntine papikiwa baba paksa wakari. Lapa mbeza na shifundo nga pachonzari. Fija yali nina ni tentu mazari. Wafuno ni kwesa nini ya mkilako. Wapisha mumbuyo batapwa ni tamankilako. Please usiva uzako wanzako. Uko wepene kela koficha na ikirako. Kuno ni fire. Wipala minako. Parking ni one go. Can't go one po. Nilimu matao zingani ngani ya maflow. Shua part throw ni chilata kuma show. Pa internet ino upu bachi congratulation. Nema comparison no reason. Why not me? Pamwapisha why me? No pressure. Segregation. Mama posta chapenga wafa. Bati tantizo siva mapasa. Mulungu numozi weneti mapempela. Low down for njewa ni pemperela. Paketo I'm the big thing they've seen. I'm out here to be the king of your kings. Tipuka na kutulukusha. Pleasure njie alamu ye imani usha. Kujama lapa sinikuta. Mundu wantipaka na kukota. Kufapa beat ninga seke. Lumba tungala ntipa kukoste oreke. Yo, saka swaka. Wele beat, big money. Miss Coca
Last time, Machalo.
Exclusive from MK Music Promos.